moyoni mango kina tungesi bumimi moyoni mango mateso gani haya jamani. Saidie
Doa imekuwa kafara yani toa roho mie. Doa imekuwa kafara yani toa roho mie.
Master Jerry
Mama.
watu wazima icho wanalia sasa watu wazima.
Mama yelelele mateso ya mezidi noa sasa imekuwa noa no.
Maina mambia momba nyamaze jamani eh.